Mr. X.
Oh, fantastic. Sweeter sound from Shoes.
Black Jali.
No choice.
Vima love ni my contract. Vima love ni my contract.
No, na best.
Vima love ni my contract. Vima love ni my contract.
No, na best.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Vima kazi mumutu vima Ryan. Viri hadi viku panga chechi iron. Back to back kagero kapa fest. Kana nizonda nonisi ya mares. Chikwera chapaka chikonko mutima. Wagero oipa ni braki mutima. Sinizi wa wai apa viri so.
Viri so.
Vima tipea notisi ya mabo.
Mabo.
Vima lafu ni ma contract. Vima lafu ni ma contract.
No, na best.
Vima lafu ni ma contract. Vima lafu ni ma contract.
No, na best.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Kakabe munga zonde nga mufuna munga ponde. Vima gero ni vape nga mufuna munga zonde. Maka maka vija vima gero vija vaka wonde. Na dampinga na dasha nga tufuna unga nikonge. Vama gero na vileka niziva vama meka.
Nlipe chance chama gelo. No chance. Loko muone se vivelo. Pali poste ni yelo. Vima gelo.
Vima lafu ni ma contract. Vima lafu ni ma contract.
No, na best.
Vima lafu ni ma contract. Vima lafu ni ma contract.
No, na best.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Unizonde unikonde. Unizonde unikonde.
Sindi wa wa fest.
Give a bit example. Sun.
Hi, but humble, right?
Hey, you're twisting wizard. Mr. Truth, but feeling bad.
Sweeter sounds from shoes.
Chicks.